DJ Lida on the beat.
Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Maisha ndo haya ya Mungu anajua. Tawangeke vipi posiku utatuswa. Wakati Mungu ni wakati sahihi. Pala unapomomba Mungu mombe kwa namna hii. We mala pop maisha duniani. Ayanda tafamani. Kifa duniani watu watakosa.
Wewe tafuta hadharani. Namogopa nani. Zungu au bayani watu watakosa rao.
Anatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo ametengwa. Anatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo ametengwa. Minatamani kufanya mambo ya maana ila tatizo nimetengwa. Minatamani kufanya vitu vya maana ila tatizo nimetengwa. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. If you happy, clap your hands. If you happy, raise your hands. Alina itwa dimbe, tunalicheza dimbe. Twende. Kali kocha kocha kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Kali kamula kamula kulile kali kombwa. Kocha kocha kulile kali kombwa. Oh ma kulile kali kombwa. Yeah ma. Oh ma. Tunali cheza nipe.
Watele watu mwaka huu.